baby mama yilisi sothola umntwana naye noma sehamba ama clinic hey yebishiswe langene thembu labe ezilezinete zamishaye zasemhlabeni aqhubeke baby mama yilisi sobekezelele indlungu ezidla emotional physical spiritual sicela kumakhiwa ase clinic angakanani thola ukusibambile ngezinyawo banikwa nezihlalo ayibona manje sabuya kubiza ngemhlola thola ukuthi hayi nelanga shisa lifutha phe thola ukuthi hayi imvula iyayidliva we kodwa umthole moyizele komntwana amphulule ngesizotha baby mama yilisi sobekezelele indlungu ezidla emotional physical society Jijiba ngamazwa ahlabayo kodwa umthelehleka nasengenele ithuphuqule uthole umntwana ekhaya ayikona ku social media ungamameme angayi nasenkonzweni yakhe nentshumayelo engayi kodwa umthole kona umntwana ngothanda amkhulule ngesizotha ubaby mama yilosi sobekezelele indlungu eziza physical facing the body changes lapho bamnike ipressure ukuthi kanti uncipha nini bamnike nepressure ukuthi kanti yena ukhuluphala nini bamnike nepressure ukuthi kanti yena ujima nini lapho sakhulisa umntwana ngesenike nesikhatha kasitholi Razelwa mnandi uthando luka mama hey yeah Razelwa mnandi uthando luka mama hey yeah Razelwa mkhono mama bekezelele izinto hey yeah Razelwa mkhono mama bekezelele izinto hey yeah Razelwa mnandi uthando luka mama hey yeah Razelwa mnandi uthando luka mama hey yeah Razelwa mkhono mama bekezelele izinto hey yeah Razelwa mkhono mama bekezelele izinto hey yeah
ubaby mama yilosi sobekezelele inhlungu ezi-emotional zishaya umphefumulo lapho uthi afone ucela ubesingena lomntwana angadelile umfana hakhe lomhlola uyayezibini umntwana omncane engenakudla iba yi-stress ubaby mama emotional akanasikhathi besethole nentombela bese yayigikliza igekleza igokozelwela isisu somntwana ubaby mama yilosi sabamizinuni engafi selokhu azalwa wayibona ngamehle enuni engafi kulimi ilizwe kumuvi umhlaba uyabuza umshiya kanjani umntwana umthanda ehleli nenuni engafi uzube nesibindi umone umondle kodwa uhleli nenuni engafi umuntu ekushiye umithe gijimela uma wengane yena indoda uyabuse yabuye ubuya namagama athi nini engafi khona ukushaya amanzi laba futhi ukahle kahle kanti ubani nini engafi khona ukushaya amanzi laba futhi ukahle kahle kanti ubani nini engafi
uthi wankhulu